Meta Chris Denizi Waikos J3CZ
Na right, universe. We only live once. I was a fila ikole a osa nini chance. Nina chalo bea kama janzi kubaba na kofela nini chase. Vinza like queen uza sini shwile. Kulika mimi na butola nini nywile. Munisi eko zikina nasiliza. Ainza pila anafana itabisa. Nkwekaba mabi balabala. As long as you know narakola. Mama bloko luna kachipembe. Amo sute kwa nubanya luka tembe. Yonye tata. Kusia mchala mwendi kwa pata. Haili mfanyo haikona hali. Weko sela kialu na mali. J
Yaba Nalwa ichera istu.
Mama Galande
Na Rai Nuera
Oh, Kakalaba
Na Rai Chere.